Blessed with love, you give me love, I give you love.
Shake the vibes, I've been topless.
Rumpets.
Jagala nkutijize, kwa mukwano munji nkutijize. Jagala nkutijize, kwa mukwano munji nkutijize. Jagala nkuti, kuti, kuti, kuti nkutijize. Jagala nkuti, kuti, 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 kutijize. Tonyiga mufesi baleke bachiresi. Tetuna bakukadi watu chali muresi. I want to give you only my best. Kukabire taka nkulambuze. Kusimbira makanda ibima queen. Abiva king wanumu wakanda. Yempewe jetusa yaba katonda mukisandina. Gwaba katonda mirembe batua. Bajaja mirembe batua. Mirembe batua, bajaja mirembe batua. Jagala nkutijize, kwa mukwano munji nkutijize. Jagala nkutijize, kwa mukwano munji nkutijize. Jagala nkuti, kuti, kuti, kuti nkutijize. Jagala nkuti, kuti, 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 kutijize. Nyabirozo mulavuze chiroto mukwano gweni na muji excess love. Jagala nkwa gale ngali nyidwa misambwa like a pasta kusande. Kuyimbila kayimba kutimba mubipande. Tunyize abatunyiza.
Jagala nkuti kuti 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 kutijize.
Jagala nkutijize kwa mukwano munji nkutijize. Jagala nkuti kuti 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 nkutijize. Jagala nkuti, kuti, 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 kutijize.
Tonyiga mufesi valike bachiresi. Tetuna bakukadi watu chali muresi. I want to give you only my best. Kukabire taka nkulambuze. Kusimbira makanda.
Sit killer music.